What's up, my people? It's POG. Yeah, give me the mic. I waited for this moment. Yeah. Listen to the beat. It's gonna be a real treat. Yeah. Aha. Najua watanichukia sana, lakini siogopi wakikam na sword. They keep on hating on me. Niki make step up the ladder. Niki grind, I'm always pushing harder. Na make achievements, kibao. Kabla wakue rada, nime kama Big Sean. I'm way up. Why hate a brother? Siri ni kuwa smart. Preach peace, no sorry violence. Utavalishwa a heart of respect. Na the back, you'll get a part. Chagua amani. Na kama mteja wa Safaricom, samahani usipatikane kwa vita. Love your brother as you love yourself. Si wote tunapenda kuwa na self esteem. So tukwe team moja. Isikuwe kama kuna war, unasikia maheta wakishout evict him. Yeah. Mi ushangaa shida iko wapi chief. Mbona kuvutana na kuleta beef? Let's all come together, tukue maarif. Hakuna cha huyu ni Sharif, mina Dailatifa. Yo story lenga, usinje hiyo tarif Buddha. Yeah. Once again, eka BD boss. Make sure umekuwa namba moja, hivyo tutakuwa pamoja. Na when we hate, utaona vioja. Kama msi ana kitambi, aki watch vitimbi. Shida ni kuamuka, itakuwa dhambi. Yeah. No turning back to unsettled wars. We can never go back to where we was. Be on the front line kama rubani. Love your bro, mpe imani. If you are broke, give him some money. Cause you never know, life is a journey. World in round, awezi tuwa kesho utakuwa pande gani. Kama rich spice, the world is a cycle. Na si utani. Walisema what goes around, comes back around. Do good today. Ukijua kesho bado utakuwa around. Na si mimi nimesema. Ni wahenga. Hawakutupiga bafu pia. Walitujenga. Pia mimi kabla mjanitenga. Na wapiga chenga kama Demonde Selenga. Wapi referia pulize ikipenga. Na kwa maboys wangu wote mjue bado na wapenda. Kabla anze kuponga shit jua fame. Mini shamada hii game. I see you next time. Na itakuwa hii time same. Peace. Yeah.